avutana nirwa kandi haburi nange ye yacane ngukanda jire mu birindiro byawe tere guko de pande ye kwitambika ko se cyo se birangira ari ugomba gupfa another day other blessing anyway tears are falling I see haro tuni mani kire kwikoreda I'm a one in shadow. Who's for me?